News. News of Foods. No, ngifuna ukuzwa kahle khonkoda. DSS, I wish you solid team. Uqhubeke kube fix. Cause uyayiphilisa igame. My wish ukuthi uthole peace. Uyifeze yakhe dream. One day you be big man. Your flow is sick and your punchlines are real. The only time you swim, ubhukuda no fish. Girl, ask us to keep in the public. But you already did, so we need to fix that. First of all, you're the best of all. Sometimes in Jamaica, Concord, but we yeah, you Concord. Vumela ukuthi udliwe, you know Game of Thrones. They eat you, moon and beef. Girl, ngikudlela corn. And uzume njalo mawakhe wenza okwadondol. And when you're strong, ngiyakwazi, ingakho kuthiwa imbokod. Ngiyazi kumele uphante ubeke isinkwa etafuleni. Ungaphanti nge-weakness yomunye, uzobe isahluleki. Kwintombazane strong, evuna ithukuthuku zayo. Ungabanaka abanomona, yiphukuphuku labo. And mina ngikuthanda imuvu kwayilukuluku njalo. Ukhipha ukudla okuphilayo, awulona ikutshu kutshu malo. DSS, I wish you told the team. Uqhubeke kube fit. Cause uyayiphilisa igame. My wish ukuthi uthole peace. Uyifeze yakhe dream. One day you be big man. Your flow is sick and your punchlines are real. The only time you swim, ubhukuda no fish. Girl, ask us to keep in the public. But you already did, so we need to fix this. Imagine a girl, Esa no 20 in hand. Esa ngena ku Facebook, ebona maphutha ka dad. Ngeke kube fair, nakubaba wakhe gwes. But when uqathi uyazama, ngecareless of a man. Lo mfana obukisa ngayo, uyazi ukuthi unedluzi. Usanda kufihla i-oled, so unenhliziyo neconsi. Le mali ayitholayo manje, angisho ukuthi ungayitholi. But imagine ukuba famous, ubuphila isitsotsi. Ngithanda indlela ophanta ngayo, hustler ngayo, zama ngayo. Nangendlela ubaba ngayo, phafa ngayo, gadla ngayo. Akufuneki ukulamba njalo, ukukhala njalo, ukusaba njalo. Qhubeka nje, shine njalo, phasa njalo, ikusasa lakho. DSS, I wish you told the team. Uqhubeke kube fix. Cause uyayiphilisa igame. My wish ukuthi uthole peace. Uyifeze yakhe dream. One day you be big man. Your flow is sick and your punchlines are real. The only time you swim, ubhukuda no fish. Girl, ask us to keep in the public. But you already did, so we need to fix. Zifundise sisungangene indabeni zamadoda. Usungayitshela ukuthi siyaxabana, kanti lutho nje ngiyabhodla. Meke ngakhipha idiye, ngiyazi nisuke nazi ngiyaxova. Kanti take care of yourself njengediscipline yesigoro. Akananto yokugqoka futhi akananto yokugcoba. Hleli bemhleka kuFacebook nawo amafenzi emgcono. I wish naye angabhodla. Naye akaba indoda ayeke ukufight i-depression ngotshwala buzephume ngoboya. UNkulunkulu akubusise, akuphe amandla njalo. Ungalaleli izitha, zohlela iqamba manga njalo. Nawe zalo lamqhubeka ube iphanta njalo. Ngikutheshe isinawana imbiliki ijiso uyasazi siyalo.
Mama tusi mama teka, ungishayisa ngamahloni.